beat.
Oh my God, those moments najitonesha, nikikumbuka kovu ugeuka kidonda, hata mizuka inakata, najikuta kama vile nimekata motoma. Dead and buried, hakuna kunisave, muda na kumiswe toka January to December ma. Muda na kumiswe vile kicho mekichanganya, na yale mabusu tele samini na yako samane. Inauma moyo, nipondoka tu kunyuma nikashuka chati. Nishakaza moyo, mwisho nimeshindwa fumilia mpenzi uko wapi.
Inauma, 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 baby inauma, inauma, inauma. Baby inauma, 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 inauma moyo. Baby inauma, 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 baby inauma, inauma, inauma. Baby inauma, 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 inauma moyo.
Acha nikimbize naone siya zani tesa, sipati usingizi siko patikani day. Kila nikikaa chini na kufikiria we naona oh my God.
Tokomenda, temane nawe, sonani nawe siku hizi na kesha. Tokomenda, temane nawe, sonani nawe siku hizi na vesha. Mure na kumisi wewe vile kicho mekichanganya, na yale mabusu tele samini na yako samane. Inauma moyo, lipondoka tu kunyuma nikashuka chati. Nishakaza moyo, mwisho nimeshindwa fumilia mpenzi uko wapi.
Inauma, 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 baby inauma, inauma, inauma. Baby inauma, 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 inauma moyo. Baby inauma, 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 baby inauma, inauma, inauma. Baby inauma, 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 inauma.